anayejua, ila ni tamu sana kwa mwerevu anayejua. Nilikuamini sana kwa mapenzi nikakuzimia, nikakuthamini tena moyoni nikakupokea. Nilikutunza sana kwa matunda uliyopokea, kumbe mjinga ni mimi naitunza wanachukua.
Oh my sweet lover one, nili hapa nitakumari. Yo mana nakufata umenito kwa dhari, na moyo wangu umeitunza kwa maradi. Na nyimbo nzuri ni kuimie kwa dini, mapenzi yako nimeyatunza takubali. Yo mana umenitip ni wewe ndio dakitari.
Oh my sweet lover one, oh my baby lover one, oh my honey lover one, nakupenda sana lover one.
Oh my baby lover one, nisikilize lover one, nakutamani
lover one, nakupenda sana lover one. Oh my mami lover one, mama mtu lover one, ndi ulama lover one, nakupenda sana lover one.
Oh my baby lover one, nisikilize lover one, nakutamani
lover one, nakupenda sana lover one.
Nije nijichunge mapenzi nisipigwe daga, kwanza kurugenzi ni wengi wawe wanataka. Mzuko mapenzi mwanangu najua umeshika, nomba usiniache manake moyo utatoka. Nimefukuzwa kazi sinanga pesa, kwa mapenzi ya umasikini sinanga pesa. Nimerudishwa nyumbani sinanga pesa, nimetafuta kampani sinanga pesa. Omtuko mtuko wati mapenzi usimwake, takupembeleza utaratibu usiniache.
Oh my sweet lover one, oh my baby lover one, oh my honey lover one, nakupenda sana lover one.
Oh my baby lover one, nisikilize lover one, nakutamani
lover one, nakupenda sana lover one.
Oh my baby, nisikilize
lover one,
nakutamani
lover one, nakupenda sana lover one.
Oh,